come to media, I have to repeat this one. If I have to take this case again to court, we want to media, I have to sue you. You owe me an apology for Mwanjeveremu. Several times we went to media, you told me I'm a ghost worker. I work at Zesco. I've never ever in my life stepped my foot on Zesco premises as a worker. At all.
Mr. Wesley Chibambara, IP King Dandy Crazy. My name is Jogis. Yeah.
Musatiche umuntu wa minanga afwa. Shitote osomone chajiva pa wafwa. Mambili babwela diva kumanda. Menangu fulu vokamba kamba. Alana wakutuli lendalama. Abanowe dunka bafume fikwama. Mwana ubi bambia kilini fumu. Atiti emu emu inefumu. Afunika nao aimba piki siketi. Enyimbo shove shalila ozedi. Kofini bashtile ya dula. Ichilindi nacho bashtilo kwa dula. Ama politishani bonse na visa. Bote ruling ina kude kowali. Bama speech, mambo na mabuza. Bame na wabama kamba ni maloza. Benze kucha na feature. Apaba na feature. Iso ni lecture bachita munga teacher.
Mukulu ira
mbiashi tembo koshi.
Fake love
umbiashite chilindi
alaboy
nyotoka na makoko.
Fake love, fake love, nalanga fake love.
Savanyo mambiati kavanye. Hey, trending slogan yove na Simon mwewa na mbo mungulu. Kwewe tulelo shabambi mungulu. Fimbi filandike mkamba pa wafwa. Wala wakule keleshe mufa na wakwafwa. Wale lila wale fwa hep wale mona. Wense bali talele te wale kumona.
Sembe unambela kwa vintu vame neva kama. Chabi pawaya iwe katushe.
Kopa beauty
tiku misinga.
Balusaka
iseta misinga.
Lekefyo, lekefyo jojo, lekefyo. Mukuluira
umbiashite mbokoshi.
Fake love
umbiashite chirindi.
Alaboy
nyotoka na makoko.
Fake love, fake love, nalanga fake love.
Waisele buna seven
na besa.
Maps na magoyu
na besa.
Shenki na chefi
na besa.
Janda na ke
onze na besa.
Waisele buna jeke
na besa.
Aike na shosta
onze na besa.
Batizo na fish koto finger wachisa fi wa mwe kuchi TV di waram. Ah, abantu watasha jira wafo. Anyway, kofi ni feba kushiti lefene chiri njife kubakulari ke mkamba. Wabiana waitpushe kofi abantu wa devu. PJ, Romario, Vin Bills, Kabamba, Christo Sean,
the boy Jogis!
Ha!
Yeah.
Purchase your tracks today.
Dance
to music,
don't worry. I'm trying to get a boss stroke at Easter.
Cabernet Sauvignon.
Why do you want to know Cabernet? What's in
Dandy, Simon will say it's Cabernet Sauvignon.
Sauvignon, Cabernet Sauvignon.